mwisho nawe. Uyinkosi yamazulu, uyinkosi yakho. See you.